ngomlomo ukhulume nenhliziyo
emehlweni angitshela ubona abantu
awuyacwayisa uyacinila
emehlweni angitshela ubona abantu
ngithi khuluma nomlomo ukhulume nenhliziyo.